Sim. You give me butterflies every time when I see you. Come give me love, baby. It's like a paradise. I said, can you pay out? Oh, you make you love to me. You got me like cocaine. I follow you wherever you go. Got me tripping on you, baby. The sun's all decent. I'm gonna make you right, baby. Yeah.
Baby, oh, baby, oh. I swear you captured my soul. Wednesday, oh, Wednesday, oh. Sometimes I don't know how to shine. So many reasons why that it's so hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Come on, Josie, you got me singing like la 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 la. I need your time, girl. Get a hood in Zengu song, yeah. I need your time, baby. La 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 la.
Ele kutoka alo hakuna shida, kuna matata, hata tukishinda njaa. Kwani si hawatuoni tukiwa ndani tunafanya yetu? Hakuna ngori, hakuna matatizo, hata tukishinda njaa. Kwani si haiwahusu kimpango wetu? Zaidi ya mi na wewe hakuna. Ndo maana nikikosea unanisame. Zaidi ya mi na wewe hakuna. Ndo maana nikikosea na kusame, kwa sababu tumetoka mbali. Baby oh, baby oh, that's why you captured my soul. Mwenzio, mwenzio, sometimes I don't know how to show it. Mizete, mizete, mizete yo. Yo ueba maso yanje na ruha. Udahari sina sinzira. Your body on my, on my. Nika manjozi. Nataka unipe joto. Kama njozi. Yeah, yeah.
So many reasons why.
So hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Come on, Josie, you got me singing.
La 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 la.
I need your time, baby, baby.
Ngira uri nzengu zange.
I need your time, baby.
La 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 la.
Come here to test.